Shaish wano kwimbo.
Welcome to the fire department.
CKMusicPromos.com.
Last time manana ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract iba nange na papa. Kuchobu bangolo baba sakida bali papo. Tivela lelo beze uku mairo beze uku bali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Kisakira kikajeni mwele mbuti.
Mangele na papo. Gachi mvili mvili usiku bama disa. Bama oneka chenda lama baka puisha. Nomvesa na chifundo kupeteka mchila ngapu kama wea pepa ficha. If you want si pay na fika pede. Vanange na pabo angati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishimutumba ba display. Kukona bondi ba makana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trapu bali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Bakafora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time manala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract iba nange na papo. Kuchobu bangolo baba sakida bali papo. Tivela lelo beze uku mairo beze uku bali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kikajeni mwele mbuti.
Wali nubila mutente. Ever since the payday. Boga de junarente. Sala leke ni bashempe. Enari echitente. Ni movie na makenke. Tumfa flat body. Moka lab nechpes kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Detuba mwona less pa ma social ni convo. Ibona vala maso vala bobo. Just cheneta di kui. Dala man sata na mdala wa maziba. Gafola nishapa ma shopping sprees. Kwala maud yaka mans. Personali nevo ngalu banshi saka madaman. Gamone kabwela nef swende. Nasara dadi ponganya das swende. Logi got fresh tide fya bushilo. It's like cheese sila.
Last time manala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract iba nange na papo. Kuchobu bangolo baba sakida bali papo. Tivela lelo beze uku mairo beze uku bali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kikajeni mwele mbuti.
CKMusicPromos.com.